Ngoti ya kujishanyo, chachu minaka tandatu. Yonatani, ya kumakabukira Dawudi, imigambi ese kwa sasha kumwiza. Nuko Dawudi arahunga, ajya mu butayu. Nuko Sawuli aramukurikira, ajyana n'ingabo ibihumbi bitatu. Nuko ijoro rimwe, ingabo za Sawuli na Sawuli bakambitse, Dawudi arawabona. Nuko Dawudi abaza abagabo bari hamwe ati, ninde ushobora kujyana nanjye hariya mu nkambi ya Sawuli? Nuko yitwa Abishayi aramubwira ati turajyana. Nuko bwije bagenda banyonyoma. Nuko ngo basanga bose barasinziriye, ngo Sawuli icumu rye rimushinze hafi n'umutwe, ngo kandi ingabo ze zose zimuzengurutse. Nuko Abishayi aravuga ati dore Uwiteka Imana yacu yaguhaye abanzi bawe. Reka mbite. Nuko Dawudi aramubwira ati ntabwo dushobora gukora uwasizwe amavuta n'Uwiteka. Ati igihe cya Sawuli kizageraho igihe azagomba gupfira atari kuwasizwa amavuta n'Uwiteka, singomba kugira icyo mukoraho. Ahubwo Dawudi afata icumu rya Sawuli atwara n'igicuma cye arabitwara. Nuko bagenzeho urugendo rutoya ahamagara Sawuli n'abagabo be ati nuko arababwira ati ntabwo mwakoze umurimo wanyu wo kurinda umwami watoranijwe n'Imana. Nuko arongera arangura arababwira ati nimurore ahari icumu n'ahari igicuma birahari mbese. Nuko Dawudi na bagenzi be barigendera.
Ubwo murumva ibyo Dawudi yakoze ari byo?
Yari afite umwanya wo kuba yarihoreye akica Sawuli umwanzi we. Dawudi yari afite umwanya n'ubushobozi bwo kuba yarishe Sawuli, ariko kandi mwibuke amagambo yavuze ati ninde ushobora kwica uwasizwe amavuta n'Uwiteka? Dawudi ntabwo yifuzaga guhora pe. Yazi neza yuko Sawuli yasizwe amavuta n'Uwiteka kandi ko igihe cye kizagera akagomba gupfa byanze bikunze. Mugenzi wanjye rero Uwiteka aravuga ati guhora n'ukwanjye, maze rero tumenye yuko tutagomba guhora.